Hola, J.U. is again.
Let's talk love, Genie X double six.
Utamuka umepitiliza kama ndizi iliyoiva, jinsi ilivyo kushiba, lengo nishatimiza, wasije kukuiba, ilo ndo litaniliza, nishajituliza. Usema nasikiliza, wewe na mimi, 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 wewe na mimi.
Ona nitaga bebe, na mimi nakuita bebe, we so in love. Naona nidekeza dede, mini wako wakipeke, we so in love.
Yeah, taratibu nataka niwe na we milele. Ni kupenda unipende ile deadly. Heavy na kufeel love, ina feel so real. No rush, mina we mpaka milele.
So let's take a time, I wanna love you. Mama wenge na nizidia, na nipatia, oh dear.
Ima hatu mengia, thank God I found you, my forever dear.
I don't want nobody else but you. Ulinitazama sana, basi na mimi kazama, kuepuka twapendana, penzi limekuwa bana, sio tena la kubana. Magaibi no pressure, hakuna tena mambo ya kulizana.
Oh, I really wanna be around you. Na kupenda na nataka tuwe kama pair, but just deeper than surface level. Love iko mingi, no pressure, level with me. Nipe mapenzi moto moto, night and day peleka moto. Ina flow hivyo, na make sense kwa wili. So tuna glow hivyo, na wana blow vile unanipenda. Ni deadly, he love iko plenty. Nita kuchagua ta next life to spend it wa wili.
I don't want nobody else but you, oh you, oh.